vele kukhanya endleleni zam. Ndiyayazi lizwi lendoda enganamali yalivakali. Ndiyakuthanda ntombazana, ndiyakuthanda manyanyana, andazi ndenze kanjani. Ndiyakuthanda ntombazana mna, ndiyakuthanda manyanyana, andazi ndenze kanjani. Ndiyakuthanda ntombazana mna, ndiyakuthanda manyanyana, andazi ndenze kanjani. Ndiyakuthanda ntombazana mna, ndiyakuthanda manyanyana, andazi nenze kanjani. Namagama iphelelwa namagama, ndiyakuthanda ntombazana mna, ndiyakuthanda mna manyanyana, andazi nenze kanjani. Ndiyakuthanda ntombazana mna, ndiyakuthanda manyanyana, andazi ndenze kanjani. Ndiyakuthanda ntombazana mna, ndiyakuthanda manyanyana, andazi ndenze kanjani. Ndiyakuthanda ntombazana mna, ndiyakuthanda manyanyana.
I'm not gonna lose.